on the floor. Speed like a wheel. Speed, speed, speed like a wheel. Speed, speed, speed like a wheel. Ndiwa kabi, mkwano tomba wala. Masina kosina, watu tatenyala. Ndiwa kabi, chai namba digiza. Haba naba wala, bo namba sinisa date. Step on the floor, baby, jiggle like that. Wind up your waist, baby, I like that. Kubisabu, kubisabi, energy. Benda neloga bama sanyala se. Bakwe sunze na yeto bapapu. Evi runje vyoli na muze itaku itaku. Katinzi kiriza se tuite nkole ya nako. Check your bamba mgue tori wafako. Mina waste no time feno tuda waka. Chiwato chikugonda tegwe no chokaka. Kiriza nkwa gale tenga sibi ampaka. Kutumye my queen lava yonze kabaka. Kodi wakabi mkwano tuomba wala. Masina kozina watu tatenyala. Ndi wakabi chai namba digiza. Haba naba wala bo namba sini sadate. Kodi wakabi mkwano tuomba wala. Masina kozina watu tatenyala. Ndi wakabi chai namba digiza. Haba naba wala bo namba sini sadate. Tena uta tena basinze makisi. Crazy diva you my gadgeti. Squeeze ya setaga famiti. Yuri dance all diva nyenyagwe aseti. Kali umadabi no sibi gambo. Buiro nyenya fetu gwambi kopo. Nyenya boto switi gwaliko. Yuju to the world tell ya gamba ko. Kuli wakabi mkwano tomba wala. Masina kozina watu tatenyala. Ndi wakabi chai namba digiza. Haba naba wala bo namba sini sadate. Kuli wakabi mkwano tomba wala. Masina kozina watu tatenyala. Ndi wakabi chai namba digiza. Haba naba wala bo namba sini sadate.
Girl choli nze njirocha. Obu wae muziki tell ya kujoga. Haba sajadi ya toba sembelera.